Kabiti wali nyambye mwami nokomawo ewange mpulira nfa katira lankaba kuye bigambe kwani byali bigambo ebyo byawe tibawuliriza naberanga nawe baby ngonjagala
www.mp3ugandanmusic.com.